ni macho ya blue light, sema nini unataka? Nikugeuze princess, sema nini unataka? Unavyo bilinge bayoyo, hivyo mindo nataka, taka sana nataka.
Nini unataka, mine mijiza, nini unataka?
Nikugeuze princess, sema nini unataka?
Siamini, yani siamini, yameni panda kichwani. Mahaba yako ntasilitimi, yameni koleza mwilini.
Siamini, oh siamini, yameni panda kichwani.
Mahaba yako ntasilitimi, yameni koleza mwilini.
Aya cheke cha, cheke cha, cheke cha, cheke cha, cheke cha, cheke cha.
Loso, Gita, Abidari.
Mapenzi ya nini pa mama, na mileo na kupatia. Tena staki la wama, penzi kiapo hakuna. Mite kupenda sana, paka wivu utakimbia. Na mitalia na wewe, mimi kwako nyanga, 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 nyanga.
Nini unataka, mine mijiza, nini unataka?
Amani mwachi ya blue light, sema nini unataka? Nikugeuze princess, sema nini unataka?
Unavyo bilinge bayoyo,
hivyo mindo nataka, taka sana nataka.
Nini unataka, mine mijiza, nini unataka?
Nikugeuze princess, sema nini unataka?
Siamini, yani siamini, yameni panda kichwani.
Mahaba yako ntasilitimi, yameni koleza mwilini.
Siamini, oh siamini, yameni panda kichwani.
Mahaba yako ntasilitimi, yameni koleza mwilini.
Check it out, 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 check it out.